K-Boss mara nyingine tena. Danix BDG DL Nipe Beats
Chotaka unanipa tena faster faster nina right nikisema we ni master master I'm the king of the world mini pasta fast that's why nina rise na kupraise ewe god sifa zangu zote ndio yako mungu baba wewe ni mtamu kwa maisha ka asali bwana ninasema kweli wewe ndiye baba wewe ni mtamu kwa maisha ka asali bwana ninasema kweli wewe ndiye baba siko on the time of the life usichoke kutafuta wanai wani yeye ndiye aliye tupa life Because life is so funny naibuka kwenye fani ya mziki ni kipaji nimepewa na maulana ndio maana kila picha pambazuka na imani mumba mola nanipe hiyo picha nifaulu kimaisha niwe tajiri na nizidi kunawiri kimziki naposema penda mungu wako naposema kweli wewe penda mungu wako
K-Bubs
Yeah.